Yogo on the beat.
Jay, you be a chew. Okongari, mama. Oma chew. Oshakuku, bari moyo. Nakuita, nisikie mami. Nakopa makopa ya najita. Jina lako nani? Rendi moko, demi ni potajo. Jikutinge moko, taina sute, yes.